ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
fili dambele to ɓoggi jandiga fandu haala Mamadou Sama Sekou jom ñali sakraɓe heeɗiɓe tiɗalla cuk ñamduji ɗi na tampini yimɓe fa hande ley sahal leydi ndi honno to Tumbutu hansongo ma ñafuge jamare nde na wemba sanne julaɓe holti vidéo saabe refandanago ko ɓuuri millioji jeenayi yimɓe kani fesede bangal haɓo ñaw covid-19 ley imadara hertaka golle ngollo cilol ɗoɓol fesugollo men yamirama hon hande wonande ɓen laamiɓe kabaru cellal ɓe babodiral hakkude yimɓeɓe gana zaman goto ɓenna moini sanne adnaru ɗuɗo woni ɓe sisli ñalawma hertanago jeunesse yo kala sappo ɗiɗi août nde ɗo yambere ley mali yo e ley alahaali mo jeunesse ona wondi telaji kewɗi e ɓeydoto famo ley journal meɗen ɗi goni sembe kabarji amen hande kikidi aljumare sappo ɗiɗi août 2022 bisimilla sakiraɓe réson ngaji sahalla leydi ndi men hisali feeti allahji ñamduji ɗi to Tumbutu ñafanke ma asongo e wi julaɓeɓe yo saabi ɓen rafidenago e alahaali adnaru ndu ɓe holliti wiide ɓen ɗum ɗo woodi guila hitande 2012 warde joni ley farati dunno e mursere yonki mabɓe ɓe gatta ima daradia heɓande jamare nde mbiya produit ngaji eɓe darda lamkoɓe fiyande kabar muɗum dabare keɗɗana mariam kulbal heɓande dow fasango Oumar Waygolo e Ali Cissé
to Tumbutu yimɓe wonɓe tonɓen gondi wadde dow hen landi caggal ko embargo huncako kuɗɗe ɗe no gondi tiɗoɗe ley leydi meɗen ndi ɓe mbi kilo sukkara no wondi e sotte ton buuɗ temedere capantati feccere kilo condi kosama no wondi e sotte ton buuɗ temed nayyi le ko ƴaɓɓino ko ɓe mbi temeɗiɗi e buddeɓe wonno sottede toon
Tumbutu nde
to moftuɗo fa wawɗe mabɓe famminde yimɓe ko saabi bini gabbugol cogguji ɗi ɓe mbino embargo o ga tawama kulle ɗe yimɓe hasindine muɗum ɗi ɓeydike tidde fay ɓurde wakkati no embargo o wodinoni ɓe mbi ɗu nabbugol coggu essence o saabi bini ɗum julaɓe joguiɓe sembe sanne ɓe kañum en sooda kulle ɗe yimɓe hasindine muɗum ɗe fuu e resa so ɗum fuɗɗi fanɗude fuu ɓe jaltina ɓe cottira no tiɗiri kosan sikkaru wawa fey soodede hande ñande fuu tiɗɗala oka
ɓeydetoɗoto
an sogoto waydi ndenago ɗum laatiki sababu so jagotoɓe hewɓe mbawa yetta toon yimɓele ñamoɓe wonɓe toon ɓe mbi ɗum laatiki sababu tinnude kuɗɗe gonɗe toon kuɗɗe goɗɗe du keɓtaki feeli lumoji mabɓe ɗi
maro sabune ɓeydade kulle fuu iwroɗo e leydi algérie kañum ndu coggu muɗum ana wondi ɓeydade jonka ɗum wona feeyi haala dédoinema o kulle ɗe yimɓe hasindine muɗum ɗe ni woni ko fuɗɗi fanɗuɗe ɗeɗo kulle ɗe yimɓe hasindine muɗum hono maaro mutti heɓede feeyi saabi lawol ɗuɗe bamako warduɗo ɗo ko udda Niger tone min mbawa
ñafinke ko ɓuuri hewde kuɗɗe ɗe fuu ɓe mbi heddir murtenna alangérie iwrata ɓe mbi ko laati sababu muɗum so tiɗle nokku honno leydi ndi wori ñalawma handel o
eni jetemine Tombouctou région
précis région Tombouctou ɗo ɓuuri fuu ñafunke ɗo ko heewi marchandise ngaji amen ɗi fuu le leydi Mauritanie iwata ɗum ne embargo gonnoɗoɗo leydi ndi o hana no feeyi matede ɗo cogguji ɗi ɗe duu ɓettiɗi tiɗɗala mo leydi mali ndi wondi fewre muɗum o kutteje muɗum matama sanne to jaagu ndi saaha leydi ndi ɓeydade embargo o wajibi kina yimɓe tawre muñal ɗo eno alhaali o wartude no wurdunoni e juuɗe am mi tiɗɗala ñalawma hande o ka saabi ko julaɓe ko heewi e mumen fuu wona kooliɓe alhaali mo leydi wolli muɗum o fa wadda kaaki mumen ley
hen
ɗum e tawede fo pelle jagotoɓe wonɓe to Tumbutu ɓe mbi ley gallure mabɓe nde kuɗɗe ɗe ana yaafi ɓurde ɗe kedde leydi ndi
sakiraɓe toto hakkillaji ma duu kabarjo amen bonga bembe amen facebook ede twitter trusren heɓɓe ɓenna nanggaɓe jogaɓe machine binaɓe cakkitaɓe ɗum nanggaɓe kañum motoji e ɓen kaki kaɓorɗe kewɗe ɗum woni ko ɓen jabuji heɓadi caggal imadara fama en hakkude ɓen lewru juwé e lewru août bamako ɗo e nokkuji goɗɗi ɗum woni ko ɓen ardiɓe larmi ɓen humpiti ñande alkamsarre e ley kawrtal nokkuɓe kabaruji ɓen nokku ɓen nokku dirpa toon kanko esta jara gonɗo toon wonko heɓen kaɗo festango Ali Cissé
lewi kanko colonel Souleymane Dambélé laamiɗo dirpa ko yettoto terroriste en deɓe sappo e jetti woni ɓeɓe karbini yonkiji mumen le lewru juwé yaade fuɗɗore août terroriste en joño yaade sappo ana nangue ñalawma fuu bamako ɗo ila kan kati o hippa no hollitiri wiide o ɓeydi hendu wiide ɓeɗo yimɓelle heeɓi natude juuɗe mabɓe saabi gollidal gonɗo hakkude mabɓe e jamarde hoorejo dirpa o wonko sifi duuɗo kabaru gonɗole ɓaleri leydi hippagol gaɗagol kolokani terroriste en sappo e tato woni ɓe yonkiji mumen heddi hen sappo e jeegom woɓɓe naati e juuɗe kaaki kaɓorɗe hewtama so ɗum ndu ɓettige hippagol gaɗagol fewde kante sito o itti yonkiji mangal paɗe en deɓe ɗiɗon terroriste en capantati e jeɗɗon woni ɗalɗuɓe hen yonkiji mumen kañum ɗum mondoro duwanza sofara jalasagu ko yettoto bomboje juhoje so fella deɓe woni ko irta to non hollitiri wiide laamiɓe soldats en ɓe fahon le fuɗɗoro yontere nde geni antirtedi wulasagu le commune touri le cercle bankasto wotoro mo sukaɓe jokkolɓe ɗiɗon woni le muɗum nabbiɗo bomboje juhoje so fella gonɗoɓe ley hen ɓe fuu yonkiji mumen heddike hen non hollitiri wiide ko ɓoroji iruɗi toɗi
to kuccal to hultambe joon ka bana jukti wadde brondaji duudatul kuri kuccala fay kenyen ben mobile tuta gotel ben yama duudatul gol ben ana sumi nokku goddo sere wurikila danno lugaji na wudi wadde yalan ande gonnobe li guldo gildo mobile ben on wattu nyalomo goto dun yimbe le hewbe ben nangama duudatul gon be torrama sene wonnde joon ka borobe anditaka fande le kabar yim ben ko lam o jambiri ben bame e golle furo ba janginobe sapo e go on nyande ben jande dure dum wadi nyande noga di fifo jabindu ben na heddi fa hande hebinde hala ka do an nya ka bami ministere golle metti sanef de ntm syndicat jande dure sensible dun ben memi hala mudun draman mega won ko ben ke do fustango umar wegol
le odo communique ngadad le jena e lewru utundu fedde sa gontone janginobe wombe nokko nodde tan ncip be bi dum habbi hore mabbe sanne ko iantem wi golle wattu joni o so lamu kobbe golliri dum le leedi meden di be bi wattude be do yimbe joginobe contrat ngaji leyi tuudu forbaaji le leedi mallindi be pamrunobe lamu ila le lewru janvier hitande 2010 yimbe mabbe hewbe nati le hen ko yati yimbe temede njoyom be bi yimbe chapande njogom be tan gonno heddibe dum dum be pamrino lamu le sappo jetti lewru me hitande 2017 yoga yimbe tawabe leyi hanbe nadli fonction publique ko quality metti mudan san feude INTM be bi INTM an han tawede bangal sariya fati heda bangi goto le lettre de be jaltini aljumar jabbinonde suudu ministre humnidu kabar golleji le leedi meden di holliti wi do do golle mo golli wala fuudo dum yaddata sariya be bi yi dum fondude bibbe leedi malindi fu le lettre de INTM wonno so wi be do yimbe le jaltini le golleji forbaaji le leedi meden di be bi ben joganaaki contrat le lamu o bamiraka du do sariya
pabon dralla hakunde yimbe be ngana zamana goto na mo eni san antandu du kaddo dum woni sisli ben jembere sappo idi leru ut nyaloma hertanago jeunesse denno e kan pelle suka be ben hunti hunni ke bar mudun hollutinde ben golle mo gonde e leedi ndi wakka juno abib dakku kangul horejo conseil national de la jeunesse leedi mali ben holliti memi hala tellaji di ben jeunesse mali jogi joni e kanya dran mabbe le ben hewtagul jam wonko hanni fatma takujo e telephone ke na fesango alsisi
le wattu mum gonjon o ka sukab jokolbe le leedi malindi ana hani beedude tinnaare mudun sanne e waddati dibi baawi hawrude do mudun yalla leendi ana heba yaari yeso le nyaloma hande o tiddala goto modum sukab jokolbe wondi fewde mudun o woni rafi hebugol golle kantido sukab jokolbe le leedi mali ardibe hande be ana hani beedude tinnaare sanne ana heba wakkati jon kullele adnar allah no fufuddi tiidude dun ne wara nabude chagal imma daraji di sukab jokolbe wondi wadde di fede senjina na wondi mijaade do projet bawdo tekinde jam hakuna janyeli di yalla jam oyo hebo warture linde mangal mudu fu
sembilne cellal bibe leedi mali fewde mel nyaaw covid wonno ben dum woni ben dum woni fanda ima dara leedi ndi habugol ben fasagol nyaaw covid 19 ci lodirol mudur no fuddi aljumaare hande sapodi utto bamako do ndanno sa mudum miliyoji jeegom ben jam pikiri ha notrede do tate leedi fuf e wi kambe lam be holti wi dum ben na hani ben ko yimbe la hani fesede na wara miliyoji ben miliyoji jena e ko fawi ndanno kedan ko mi hor do fosan umar golo alcc
le ido imma daraji ko yata miliyoji temede jeddi sefabe anni yaltinde le hejjoji mabbe arande di so mbibe kebe hunciande hore le temedere fu sappo joyi wattu jono le temedere fu be mbibe kan hunciande hore chapande jeddi imam umaru jara yo gote ministre commune do kabar himme e yurmende
non ko anni amen ka mi njidi de tembere fu pesude ko yottoto chapan jeddon na do woni ko buri yimbel milioni jenay hande ka nyaloma beccido fu e wattu e juude amen beedude imma daraji amen fami martina jamarde kumpado nafa ko woni e pesa gongul sabi dum waran beedude imma daraji ngundudu wadere bangal challal le leedi amen di menen ka faiso min kebi hebure yimbel milioni jenay e odo campagne dido bal ana welam
min bawa hebure ko min darta ko soni jalini di ngattaile hen koyde mudu en no kanko docteur Ibrahim Jara goto e lamir dido imma daraajo hollitiri wiide
gonga e dun tiidi ga wajibe juude amen mi nanga lawongul mi ngara mi lande do hen ko min tayori hande ni golle mo mi gondi wadde le nyaloma hande o ana serti e fuddornde sabi nay yimbe ko heewi mu en fuje watan warde so peso min baawa minen tan hebude ko min tawtida ko so janyili di kanyum en du beeda hen koyde mum dun sabi so min gadi imma daraaji min gatti hen kambe du koyde mabbe yalla abi paabo min golle
ngol do fisugol fey sukaɓe duuɓi sappo ɗiɗi tawete ley hen ɓe jokkitito ɗum faali capantati e goho lewru décembre hitande 2022. Ñalawma hannde o yimɓele heɓɓe ñawa coronavirus ley leydi meɗen ndi ɗum ƴaɓɓiki yimɓele ujunaji capantato e go'o, santanaɓe ɗum ƴaɓɓiki yimɓele ujunaji capantaton, les temedere fo yimɓele capanɗe jeenayom e jaɗɗon goni samtanaɓe. Heddiɓe ley hen ɓe yimɓele temedde jaɗɗom e capantato e jeenayom, les temedere fo tatton keddi ley hen.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République tchèque et Union européenne.
Sakira bali kabaru yaman kere duji to kulgor ton hultan wiide mbiyan sikoro yataga feele ngalure nde sa gila ko gubana hulti wiide cogo mbiyan warta do wona dum ni mbiyan buudi temdere e noga e sifa ndenno sak sabi dun no mbiyan yimbe be jati ngoti yewde sikoro jamara nde kay metama sanne odo alhali o en timna na kabaru ji di to kaydo hultan wiide hakkeji mbeddo mbiyan hakkeji kambe njaho ben jolla be kany jogola mbiyan kabaru mabbe wonno sisli kawrtal landinagal kenyen sa ko go leru utto ndenno mu hawtini ka mbiyan tapan yon yimɓele ɓen halnana en jonno kabaru muɗum yo sembinde bawɗe golle ɓen kumaniɓe kabaru ɓen wita wita e ley hu janggol hoore fandaji ɓen andaru ndu e banggal wita wita ɓen hantinde ndenno ɓen gaɗaga ndul e ley saria ɓen kawrtal ngal waɗi e ley kabaru projet sembingol ɓen haybugol ɓen yimɓele jola ley ɓen furna hirnage runde afrique e wuddu runde afrique banggal jogola ɓen fewgal kabaru wita wita le Mali e Niger landini ɗum woni ministére kumaniɗe ɓen malikoɓe gonɓe caggal e kañe mbiyen e dow faaba OIM ɗum woni fedde humaninde wita wita le adnandu sagara on timinta kabaru ƴama hannde mitirtan bawsar fof mudado bemal amen 3w.studio.org maɗno ɗon viamo 3721 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin yewtere meɗen magasine toutes les femmes ɗum woni humaninde rewɓe ana yowi dow ɓen weltere weltingol ɓiɓɓe leɗɗe ndenno gilla balɗe ɗiɗi rewɓe aɓe mbara nogayon iwɓe région ngaji scoutiala e san ana bama ko ɗo ɓe kolti ɗum no sifa golleji ɗiɓe gondi ɓen faminde jamana nde dow kowar muɗum ndenno ɓeɗo rewɓe holti wiide paami sanne ɓen kawrtal ngal landini ɓen oxfam gollirde oxfam kanko Oumar Wegol wonko heɓen banggal muɗu keɗo fo sanko kanko Alice Sy yo en kiri joom
Les femmes du Mali.
Ndiyam mangoroje ni kañen ndiyam jabbe fa yottu e ndiyam dubbe e ko nandi e mudum dum won ko rewbe le be gonde hollitinde ton be do rewbe le iwri le lamu kuccala yoroso kañe tominya madame kone mamou dambele o gote jadle fedne no dette coopérative de transformatrice de produits forestiers dum won mayil tobe bibbe ledde de o hali hono o wonde mo inirde chondi bohe
min jahamin cuɓoya ɓoohe ɗimi kelata fa mi itta geeƴi muɗum mi una ɗum mi itta condini ɗum woni komi noddirta condi ɓoohe
fa ɓe jafinonoɓe kani suttirde kulle maɓɓe ɗe nokkuli maɓɓe ɓe darni ɗum ley laamu yoroso kañe kuccala dow faaba muye oxfam ɓe kollitiɗe ɓe jogui kaaki ko faabotoɓe du no kuɗɗe maɓɓe ɗe kani ɓoyirde jillin kamalle goto jeyaɗo ley nderɗo fedde iwru nokku noddirte ɗum pe suuba ley laamu kuccala keɗɗen komo stifi dow hen
miɗen mbawa sottude komi mu'inta ko kam ma resude ɗum fa ɓooya wonno ko tiɗannomi nde ñalawma hannde one min keeɓi kaaki mbawɗo wolde me haybude e resude fa ɓooya jiminta o
ɓe mbiye paami jaati kuɗɗe maɓɓe ɗe an tiiɗi ka wattu joni o no kuɗɗe keɓirte jaati wono ko yaafa noon kanko jilli ka malle o hollitiri wiide
ana haani kulle ɗe coggu muɗum ɓeydo min mbawa yidde heɓude kulle moƴƴuɗe sanne somi ittata kalsi kewɗo ñumuri ana tiiɗi ɗo amen ɗo litre ñumuri nde ñalawma hannde o temeɗe jeegon sifa mammarndi du ana tiiɗi ñumuri kae tigaje fuu komi cotta ana tiiɗi somi kawrintini ɗum fuu a tawa min mbawa yeeyude ɗum no newiri manaji ɗimin gattata le muɗum ɗiɗu wona ko newi somin jeeya e ɗum no tiiɗiri mi keɓata hen fay hu
ngal ɗo kawrtal gooɓal jowingal dow ɓiɓɓe leɗɗe oxfam wonde waɗi ɗiɗo immadaraji dow heƴƴe mabɓe goɓɓe noddiri reverdir l'afrique